is a Browno production.
Yeah. No gimmicks. This a revolution.
TFP Music.
2021. Feeling my true story, I no go lie. This my legend, I no just a kidding. I'm serious, I no go lie. Never believe, never trust. Trust it anyone. Uri wese kwiyisi nikate akora yikururira wizera inshuti ikakuroha umuyobozi akakuyobya wizera inshuti ikakuroha umuyobozi akakuyobya. Ukabyuka ngugiye gushaka ikijumba ugataha ni mugoroba nani bombuza nguvu ye kukazi bakakugira babosi na bahari yeah manager nanza uzagaruke ukarinda ukwezi kugashira ukarinda umwaka kugashira ukarinda masagahera mukirere ukani wagirwa udufudu tuya victime y'ibinini rubanda rugufi victime y'abantu bakuru niko bimeze muri nyisi oh. Nimutabyumva bazashanga nimutabyumva baza sampro nimutabyumva baza nabani imane nyere z'igihugu zibikugire nibitabyumva baza yanga nimutabyumva baza amani
ewe warabamenye
warabamenye
ewe tubarimo tubazi.
He's a chance to brand this one. Get a key. Or have you cause?
Is a Browno production.